Yeah, vai, hey, ay, riba riba bang bang bang, nigga lele taka tak tang bang.
Say P, we at B.
Itakuwa ngori, bila Yesu itakuwa ngori, itakuwa ngori, mwisho wa story. Itakuwa ngori, bila Yesu itakuwa ngori, itakuwa ngori. Mwisho wa story.
Ananishangazanga nasema ulala, kumsifu kazi hakuna kulala. Amenipa mavazi na chakula la, niko fresh, niko fridge, niko kulala. Asikari ya majeshi ya mauwe raia, tumekubaliana devo is a liar. Bila Yesu mambo ngori, mambo iko mbaya. Nika safari bila visa ya kufika ulaya. Hii siyo movie kaya Peter Pan, nafuata Yesu pia if Peter can. Kila mtu sifu Mungu hata Peter can. Nani mimi didi hapa but I think I'm done.
Itakuwa ngori, bila Yesu itakuwa ngori. Itakuwa ngori, mwisho wa story. Itakuwa ngori, bila Yesu itakuwa ngori. Itakuwa ngori, mwisho wa story.
Unaitwa Otieno ama Dingori, yaijalishi but bila Yesu ni ngori. Itakuwa mudi kuliko awori, kama movie aina stero, mwisho wa story.
Histori nani uma uma, nataka isambaye karuma ruma. Yesu amenituma tuma, nikusho bila yenika kuuma chuma. Ijalishi umefanya nini nono, love yake kwake nini momo. Alinitoa mimi chini chini lolo, usikatae kumwamini mini nono. Yesu ndo 50-50 styro, yendo 50-50 aino. Yesu ndo 50-50 styro, yendo 50-50 aino.
Itakuwa ngori, bila Yesu itakuwa ngori. Itakuwa ngori, mwisho wa story. Itakuwa ngori, bila Yesu itakuwa ngori. Itakuwa ngori, mwisho wa story.
So ai 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 telia, bila Yesu ni ngori ai ai telia. So ai 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 telia, bila Yesu ni ngori ai ai telia. Ai mamia ai telia, ai daddy ai telia, nani ai telia. Bila Yesu ni ngori ai ai telia.
Oyo yo yo,
itakuwa ngori.
Oyo yo yo,
bila Yesu itakuwa ngori.
Oyo yo yo,
itakuwa ngori.
Oyo yo yo,
mwisho wa story.
Oyo yo yo,
itakuwa ngori.
Oyo yo yo,
bila Yesu itakuwa ngori.
Oyo yo yo,
itakuwa ngori.
Oyo yo yo,
mwisho wa story.
Bring bang 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 bang, arriba 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 bang bang bang. Way way way, arriba arriba arriba, deng deng deng. Bila Yesu dinga dinga dinga, deng deng. We the good boys, not badder than them. We madder them.